rice oh no isi na aga agaghị apụ nke anyị n'oke nwe ka ị ga-eburu anyị agha. O nwere ndị eji eji, ndị ihe na-esiri ike, ndị na-enweghị nwa bịa bụrụ ha agha. Ha enweghị mmadụ, ọ gị onwe gị ga-abụrụ ha mmadụ. Ha enweghị ikwu, naanị gị ga-abụrụ ha ikwu. Bilie n'uche eze gị, bilie n'iwe. Chineke. Let God arise, let my enemies be scattered. Oh Lord arise, let my enemies be scattered. Oh Lord arise, let my enemies be scattered. Oh Lord, my God arise. Oh Lord arise, let my enemies be scattered. Oh Lord arise, let my enemies be scattered. Oh Lord arise, let my enemies be scattered. Oh Lord, my God arise. Oh Lord, my God arise. Come and fight the battle for me. I cannot fight alone. Come and fight the battle for me. I cannot fight alone. Honorable Bedodo, is a big of ya on your whim. Oh Lord, my God arise. Oh yes, oh Lord, my God arise. Oh Lord, my God arise. Oh yes, Lord. Chineke onye nwe mudo, Chineke m. Chineke onye nwe mudo, Chineke m. Bianu boro maga, onye nje monu. Bianu boro maga, aga nke zoro zo. Bianu boro maga, I cannot fight alone. I cannot fight alone. Bianu boro maga, onyu kuno baya. Bianu boro maga, chika ni biodogu. Onyo rebu bedododo. O nwere ndị nọ na mkpọrọ, ndị na-adịghị ya ha merere. Onye ọrụ ebube bịa nuo. O nwekwara le, ụmụaka na-emegbu emegbu. O nwekwara onye nwe ndị na-enweghị nne na nna. Onye ọrụ ebube bịa nuo. Maka n'ụzi meghere emeghe, o nwego onye ga-emechi ya. Onye ọrụ ebube bịa nuo. Mgbagba juru dọrọ n'ebe ụmụ Israel nọ. Ekere ha n'abụ abụ nke Fero le. Fero kechiri ha si na ha agaghị emegharị arụ. Onye ọrụ ebube gbara ọsọ were ya, eze m. Ị napụtara ha le n'aka Fero n'ezie. I mere ka Fero nwa nwa n'osimiri ihe. Fero nke nweghị nwa, Fero nke nweghị ego, Fero nke alụgidi eze bube tije ya. Fero nke amaga akwụkwọ eze bube tije ya. Ekechiri ya ekechi, a sị na amaga agham ihe. Eze tije ya, ọnụ kwụrụ njọ wee kwuo mma. Papa papa bịanụ bịanụ. Oh Lord, my God arise. Oh Lord, my God arise. Oh yes, oh Lord, my God arise. Eze bilio, eze bilio, eze palio. Biko jerwe ma, wero kumo sagawa. Ebe mras na ya, wero kumo sagawa. Eze kuchite mo, eze kuchie mo, ala. Nazamo. Ekpere mpere. Oh no.